baby girl. Oh, nakupenda sana.
Baby girl, nakupenda, nakupenda ndani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popote napokwenda nitakufuata. Baby girl, nakupenda, nakupenda ndani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popote napokwenda nitakufuata.
Momutima numwa, we manga siku la miepulila nsana wawu. Nele wagende wa mwe, na ulilango bulambwange bukwa wawu. Mpisa zonu njitezi sangika, kula ilila sile kusenguka. Ndale vanji hawa kwegwanyiza, na moba gambi tize kusanila. Mpisa zonu njitezi sangika, kula ilila sile kusenguka. Ndale vanji hawa kwegwanyiza, na moba gambi tize kusanila.
Baby girl, nakupenda, nakupenda ndani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popote napokwenda nitakufuata. Baby girl, nakupenda, nakupenda ndani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popote napokwenda nitakufuata.
Kila kunapokucha najisikia fula kukuona. Waifanya siku yangu kuwa njema. Najisikia fula pale unaponikisi. Maisha yangu bila wewe ni sawa na mtoto aliyetelekezwa. Kweli bila wewe nisingekuwa na furaha maishani.
Baby girl, nakupenda, nakupenda ndani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popote napokwenda nitakufuata. Baby girl, nakupenda, nakupenda ndani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popote napokwenda nitakufuata.
Oh, baby girl, ooh, Lexus Kalema is calling. Hey. You my sunshine, you make my day. When I miss you, you set more on fire. Gone are the days when I used to feel so lonely.
Lonely.
When it's cold, you keep me so warmly. Get to know that you are my only.
Baby girl, nakupenda.
Baby girl,
nakupenda ndani ya moyo wangu.
Nakupenda.
Baby girl, usijali. Popote napokwenda nitakufuata. Baby girl.